Yo, here we go again. Hey guys, my stuff garana. Ish, wahum bleri fartun Hassan Abdi. So sorry, see lucky boy. If I saw the Rocky. Oh hey oh.
Shadow, jet break, rhythm. safgarana libantuwa may safgarana labtu jacaylki haya haya labtu kalgacalki hadsaday hadsaday leligu biyahu daadiya lahashadu jadbayka lida libantuwa may safgarana libantuwa may safgarana labtu kalgacalki harsaday harsaday labtu jacaylki haya haya labtu